Haiti, a parte, mano. Salam, salam. E não you may yama salam. Lebo, seku yai, atuman yai. Abu demak bai, man. Lebo. Salam, salam. E não you may yama salam. Salam, salam. Yen you may yamak salam. Sek yai atuman yai. Abu dembak bayman lebu. Pap mail salam, salam. Mail yob yamak salam lebu. Kui lebu hamaligayor. Tunek lebu hamaligayor. Pick up a terminal B, you tell the bunny pressure. Got Segal Macafe Mategalism. On what's up, you think you need your dinner? You go up very dog, market last Sunday. The whole dog. Quick! Begin Allah, I just say, to begin to my
Sijaribu wapi nende nami kwako nishajifia. usifanye kama film ufanane na team ukashindwa kujali mwenyewe yangu si ulisema unataka gari na nimekubali mwenye kamini mimi tulembe kuna gari kesho tutapata kipenzi nivo mili lakini tema itakuwa ni hatari tanipa na gari kitanze nini si tumetoka mbali mazoea.
Silipendwa,
sikinde msondo.
Silipendwa, maria udongo
silipendwa
abu alori ondo silipendwa
izo ni za masaka zinivumaga sana sambulo mapepe kale
kiviza kichovu
silipendwa
wakina manidojo
silipendwa
kina iogo
silipendwa
kina tupogo
silipendwa
eti msiba ukiona bundi unataka kupagawa tulale makundi makundi kuogo papo popawa suena nitampata wa Kujifanya mapanga zuna Eti wamepinda Wengine wabeba vyuma Na kuna malinda Didi amini dada
Silipendwa
Miuno ya echi baba
Silipendwa
Domo cha ijabu
Silipendwa
Nichezo ya kibaba baba
Silipendwa
Wale wapiga madili sasa limbaya
Silipendwa
Hizi zama zama kufuli siza jakaya
Silipendwa
Ugombi wa Mr. Nice na dudu baya
Silipendwa
Fika tunivya madenge baba ubaya
Silipendwa
Wago mchongo Mr. Bini Wapi bambo Wale wasamiaji wa melini Wase wa hambo Ifiyo kwa pibejamini Wama mojambo Wabete na muaporini Fitana rambo Nanda mjela jela
Silipendwa
Kidali kongolela
Silipendwa
Maxi na zembwela
Silipendwa
Jumane chana fela
Silipendwa Izo ni sama za kale
Sama za zamani
Sambulo mepepe kale
Nunda
silipendwa
Kalumanzira ndumba
silipendwa
Sibuza dole gumba
silipendwa
Yohari naka numba
silipendwa
Manila
da 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 Blue Diamond.
Oh papi,
this brand mix.
Daphne,
si t'es avec toi je veux me marier. 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 Dans mon paradis tu peux rentrer, tes plaies seront cicatrisées.
Put one leg for fire, fire, fire. love. There's no other one above. Dance, make a dance. Give me love, make a love. There's no other one above.
Shukura kilokosio. Shuku sheka, aya shumeka. Caroline, save your drama. I don't need it for a soap opera. Hola, hola, Mr. Lopa. I'm not here to cause wahala. Hello, diva, save your drama. You don't need me in your soap opera. Yeah, you for there for me. You for there. Put one out for five.